Ebumini bami Dilala nguvuyo mvuka nethemba Ubomi bunzima Indlela zindima Kodwa ndiphila ndumelele Mamela Thatha ukholo lwakho Ukuze uthandaze
So pila.